latine kama mekani. Nipake oju ya melanin. Mini so soon apenda fingerling. Pour me water with your magazine. Ding ding, give me a ring. Uneza harakisha ama ubonge na fist. Zing zing, give me a ting. Uneza harakisha ni kukani kachapas.
Send me one, send me like it. Mindo red flag, tunapenda nyama. Send me one, send me like it. Mindo green flag, tunapenda go.
Anataka this, anataka that. Shorty any pang, asha jua cash. Anataka this, anataka that. Shorty any shang, anapenda bash. Anataka this, anataka that. Shorty any pang, asha jua cash. Anataka this, anataka that. Shorty any shang, anapenda bash.
Manzi mugenge, anapenda vitu ziko fine, ziko sete. Asha jua kuki, atakuja na makeke. Akipiga sana form kiende kiende. Nyama ni fresh, iko tight na misuli. Leo nitaka sana na alinijua juzi. Kila kona anazunguka kama virusi. Uko kwa mneti, yeo ni cheki kama movie. Baby do me, I do you. Bora usitangaze design ya Ken Mijungu. Anayomba sana badala aombe Mungu. Kuki red flag, peleka speed ya Isuzu.
Anataka this, anataka that. Shorty any pang, asha jua cash. Anataka this, anataka that. Shorty any shang, anapenda bash. Anataka this, anataka that. Shorty any pang, asha jua cash. Anataka this, anataka that. Shorty any shang, anapenda bash.